beboza posted pasopa hamba boss kasohlala hamba sopos ayibuye maphola ameboza posted pasopa
hamba boss hamba boss
Hamba boss, uzobezwa bethi noma yini boss ngoba ngihamba no Nkosi ngicela umsizo ungangisathi ngisasina lesihlubusha bethu ngoba ngihamba no sihlubusha bethu Mr. Sihlubusha bethu ngoba ngihamba no sihlubusha bethu Hamba boss, hamba boss
ayayasambe
Hamba boss, hamba boss
ayayasambe
Shake it, shake it, bar, hey, rimba. Shima. Shake it, shake it, bar, hey, rimba. Shake it, shake it, bar, hey, rimba.